Imuva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwema ubasuhuza kandi bayikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema, ni kuwa gatandatu umunsi mumaze kumenyera ko mutugezaho amakuru yaho mutuye cyangwa se mukagira icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho, nanone tukanyuzamo tukabumvisha zimwe mu ndirimbo zigezweho muri iki gihe. Mukanya rero ndatangira nakira ayo makuru yanyu. Amerika iyo ni indirimbo NC, ni indirimbo y'umuhanzi w'umugande David Lutalo, ikaba itugejeje ku isaha 10 n'iminota 4 ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi, hano i Washington DC ni saa 3 za mu gitondo. Kuri telefoni dufite abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Minani wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi mu karere ka Muhanga mu Rwanda.
Namahoro.
Na mahoro cyane.
Mu Rwanda kandi uyu munsi mwizihije umunsi w'intwari.
Yego.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi?
Bo, uko biri kose. Iradamu turi kwa cyane.
Yego.
Tukaba tunezezwa n'abo mutugezaho mu karere.
Urakoze.
Ariko cyane cyane ku bijyanye nubuzi marusande kwa watu waje nini zani rejiki yungu turgo na nini ndibuhuko
ni chodu shiinsku
vgore yoro njimu shiinswe prawishi machane ukongo huvu ahudu heri reje jeftichivazo chuzwa mkarijiri chiyo kujianye nivirika jiturutse kuwa hari mipake nini mwebu tutuanyi ya jifu ungwa
nyeko
akaba nta buhahira ni cyangwa surujya n'uruza bwihugu n'ibindi ruriho bigatuma umusaruro abene igihugu hagati mu gihugu bafite cyangwa se batunganya udahaza abene igihugu bari mu gihugu imbere rero mu by'ukuri ari nk'ubuvugizi mwakora cyangwa se hari icyo mwaterera mwebwe ku rwego rwanyu hashaka uburyo hashaka uburyo ibihugu byacu byakongera kwa neza kugira ngo abanyagihugu nabo bashobore gutera imbere kandi bagire ubuzima bwiza. Murakoze.
Urakoze cyane. Natwe nicyo twifuriza mwebwe abanyarwanda cyane cyane mwagizweho ingaruka n'ibyo bibazo, kandi twizere ko icyo kibazo abakuru b'ibihugu ejo bundi bavuze ko bashobora kuzongera guhurira mu gihugu cya Angola, ndetse hari n'inama iteganyijwe y'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Twizere ko ibyo bibazo bazabyicarira hanyuma bakabikemura, umubano ukagaruka, urujya n'uruza hagati y'abaturage ukagaruka, hanyuma n'ibyo bicuruzwa mwajyaga mubona mu Rwanda ariko bitakiboneka nabyo bikaboneka. Ndagushimiye cyane Minano, ugire wikendi nziza.
Yego, murakoze cyane namwe.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone, turi kumwe na Eric Ndibaza ko tumubuze kuri telefone, ariko mukanya turagaruka twakire abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Dunia tene mazamu, tenko zeta vintu vichamu, tegu ya mwana adamu, kubaba mkuli vachamu, mkuli vachamu. Mzeni mkubele nice, waya gala kopotini tinku waka chansi, wanudu lingu dina chai, uwa matanga kudiko na machani, wali weba ancho nyamu vije vizitu, nga waga langwebe mumirima.
Radio Ijwi rya Amerika, ikigano ni muri sanga ni kwa gatandatu wa munsi twahariye mwebwe abakunzi b'Ijwi rya Amerika, kugira ngo mutugezeho amakuru yaho mutuye cyangwa se mugire icyo muvuga ku makuru tuba twabagejeho. Kuri telefone dufite Pascal Wirwenes. Pascal Ranyuva.
Ego, ndabumva.
Uri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Namahoro. Namahoro Bujumbura.
Ibujumbura na mahoro kabisa.
Icyo wifuza kutugezaho ni cy'uyu munsi? Pascal Ranyuva.
You have 78.
Pascal Ndibaza ko tumubuze kuri telefoni, turagerageza twongere kumushakisha nitumubona araza kutugezaho amakuru yifuzaga kutugezaho cyane cyane ko mu gihugu cy'u Burundi mumaze kubimenyera ko tutagifiteyo abanyamakuru abo twari dufite leta yategetse ko batagomba gukorera ibitangaza makuru mpuzamahanga ndetse na FM ya Radio Ijwi rya Amerika ikaba yarafunzwe muri icyo gihugu rero bikaba bitugora kugira ngo tubone amakuru atuka muri icyo gihugu ariko dushima cyane abakunzi b'Ijwi rya Amerika hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi bakomeza batugezaho amakuru y'uko ibintu byifashe muri icyo gihugu Radio Ijwi rya Amerika ikigano ni muri isanga muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Dirwema ni kuwa gatandatu munsi twahariye kugira ngo mutugeze amakuru yaho mutuye cyangwa se mugire icyo muvuga ku makuru tuba twabagejeje kuri telefone ifite David wiriwe
Umwamutse neza Dirwema
uri hehe
ndi mu ngoro nk'ibisanzwe kuri Mbuye
yego na mahoro
na mahoro cyane
cyo wifuza kutugezaho n'icyo uyu munsi
uyu munsi mu Rwanda tufite umunsi w'intwari ndagira ngo mba intere ku makuru y'imikino ku bijyanye n'igikombe cy'intwari ubu ngubu bagezweho ubu harimo umukino kuri stade Amahoro i Remera harimo umukino wo guhuza APR na Kiyovu Kiyovu akaba ari ikipe y'abanyamujyi ari i Nyamirambo nawo APR akaba ari ingabo z'igihugu kugeza kuri umunota rero umukino na amakipe yombi afite ubusa ku busa ariko ni umukino urimo ingufu nyinshi nk'uko nayo ndiho nkukurikirana ariko ukaba urimo imvura nyinshi ikibuga kikaba kimeze nabi akaba ariyo mpamvu kugeza ubu nta gitego kiraboneka biri gutuma kubitewe n'iyo mvura nyine umukinnyi gufata umupira ari kunyerera akagwa hasi ariko wumva ko ushyushye ukurikije nk'uko ambiance umuntu ayumva amakuru n'abagejeho nayo ngayo reka mvuge noneho ku uyu mwatujejeho mu iki cyumweru
urakoze
ayo ndavugaho ni kuri inama y'abakuru ba EAC cyangwa ba East African Community izabera muri Tanzania 2029 ariko icyo nshaka kuvuga mu bigaragara uno muryango mu minsi yashize wari ufite imbaraga haba mu bucuruzi haba mu migenderanire ariko kugeza ubu tubona yuko cyangwa se mvuge ku giti cyanjye wenda no kuvugira abandi ngiye ku giti cyanjye mbona ko uyu muryango birasa nkaho uri gukora kwizina. Kwizina mvuga ni ukuba turi kuba ko tu Miss Africa, ariko mu by'ukuri tukaba nta gikorwa ubu kigaragara turimo turabona, haba mu bucuruzi, yaba mu migendere, haba mu bikorwa remezo. Nge rero nkaba ku giti cyanjye nsaba abayobozi babaye banyumva b'uyu muryango, yari nama tuyitezeho ibintu byinshi rwose bishobotse, tukongera tukabona imigenderanire nk'uko yari imeze. Urabona nta munyarwanda ukijya muri Uganda kandi umuntu aba yarabayeyo, afite inshuti, afite abavandimwe, akaba yasura ese nabo bakamusura. Abarundi nawo tukatemberayo, mbese urujya n'uruza rukiyongera, ndetse na Congo nayo numvise yasabye ko yakinjira muri uwo muryango, bya byiza nayo ikakirwa. Nkeka ko mu gihe uno muryango uzaba ukorera hamwe ufite imbaraga, n'ubukungu buziyongera, buziyongera. Kandi noneho nitwe irwanya bino bihugu byacu igenda ivuka, nkeka ko mu gihe uno muryango waba ufite amahoro bafatanyiza hamwe bakayirwanya, bityo Afurika yacu y'Iburasirazuba ikarushaho gutera imbere.
Ndagushimiye cyane David, twizere ko nk'uko ubyifuza ndetse n'abandi batuye ku karere ka Afurika y'Iburasirazuba babyifuza, nuko abo bayobozi bazicarana hanyuma bakagerageza gukemura ibibazo biri hagati yabo, hanyuma urwo rujya n'uruza rukongera rukabaho nk'uko byari bimeze. Ndagushimiye cyane kandi ugire wikendiziza.
Urakoze cyane, namwe mbifuje ko mwiza, abo mukorana bose banahereza cyane.
Urakoze. Kuri telefone reka dufate na bateri. Wiriwe? Wiriwe neza?
Nyerewe ni batiri Febure mu Ruhango. Hano mu karere ka Ruhango dufite imvura, turimo turanarimaka, turimo turanahinga n'imyumbati. Ariko ibintu bijyanye rwose no kubona ku gihinga cyabe, ndabona kizagenda neza kuko ndabona imvura irimo iragwa neza nta kibazo.
Iyo ni sezo B?
Niyo turimo turitegura sezo B.
Ubundi muri sezo B harya hahingwa iki?
Hahingwamo ibishyimbo, anige ariko abaririje ubu ngubu barangije kubiba, ariko n'abarimo baratabira n'imyumbati barimo baratabira. Ibyo bita ijagasha mu Kinyarwanda.
Yego.
Rero ku makuru mwashyikirije, bumvise yuko muri Kenya aho bahagaritse rwa rugendo zirangendo z'indege zijya mu Bushinwa, banako n'ubundi iyo babikomeza bakazajya bitaye ku bintu by'urugendo, twabishidukana coronavirus virus nayo yaje nko muri Afurika, niyo mpamvu abaturage bagize bahagaraye bagahagarara bakavuga ati reka tugende tubirwanye, nabo bakaza kubona yuko bigoye bakaza kubihagarika, kuko urabona ko East Africa nako ari kuba dufashwe, kandi kiriya ya ndwara nayo urabona ko iteje imagara ku isi hose, nayo menshi irimo irabitangaza yuko ari ikibazo.
Si Kenya yonyine, ni ibihugu bitandukanye, ndetse n'indege y'u Rwanda ya Rwanda yanabihagaritse ingendo yakoreraga mu Bushinwa.
Ibyo rwose turabishima, kuko urabona ko bagiyeyo benshi bahita bazanira ndwara, kandi urabona ko imira ituma isi nayo irimo irahungabana cyane. Nanuze rero niriya mu Burundi naho tubona ko turimo twitegura, abarimo baritegura ibihe by'amatora, nako muratira gahunda kuri gahunda, bamwe baratanga abakandida, nabyo turimo turagenda tubishima, kandi tukaba tunashima n'ijwi rya mbere ko muduha n'umwanya. Ariko nari ikibazo nkunda kugira, kuki nta bigeme cyangwa abakobwa nabo bakunda gutanga ibitekerezo nkatwe? Ni uko bitinya, ni ukubereke
batubarize nawe, natwe twarayobewe.
Nanjye nicyo numva, nama nibaza kuki twumva turi abahungu gusa, bobo ibitekerezo bagira kandi ari gender balance, ari uburinganire kuri twese.
Oya, ibitekerezo barabifite, ariko wenda umwanya w'abana mutoya simbizi, kuko impamvu natwe twarayiyobewe. Ariko icyo ibyo aribyo byose, ibitekerezo barabifite, wenda icyo babura ni umwanya.
Oya, ni umwanya gute sina, ariko kandi ufite kandi twese tugize gusa, ndumva nanjye nabakangurira rwose, namwe mukabigira nk'uruhare, ndumva nta kibazo rwose.
Abo uzi nawe ujye ubabwira.
Murakoze.
Urakoze cyane, ugire wikendi nziza.
Namwe.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Victor Wirweneza.
N'amahoro.
Yego, uri hehe?
I Kigali mu Rwanda.
Yego, icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi?
sakaga kubabwira ku Kigali tumeze neza kavura kaguye ibintu biragenda neza kabisa
okay
ndagushimiye
cyane nawe kandi ugira ubukene
kindi cyumweru nubwo kwezi gushize kwabaye kubi twabuze umu basketeri wacu
Kobe Bryant
twakundaga cyane urumva ko kwezi kwa mbere kwarangiye nabi naho ubundi ibintu biragenda neza Geoffrey
niye dirwema
dirwema sorry
nta kibazo ugire wikene ziza Victor kandi udusubiriza abakunzi b'ijwi rya Amerika aho ngaho I Kigali mu Rwanda
namwe ijwi rya Amerika mugire umunsi mwiza murakarama
urakarama nawe radio ijwi rya Amerika kuri telefone turi kumwe na Jean-Luc Wirwe
leo neza
uri hehe
ndi neza neza ndi Burundi ngonara cyangozo
na mahoro cyangozo
cyangozo na mahoro mbere ndetse bo ikina kandi na gomba bashine nikijyanye n'ukuntu imigambwe bane nga mu ntara cyangozo imigambwe iby'imigambwe ndabyishimira ukuntu urwego rwa politiki rumeze umuganga uri ku butegetsi batanga akanya kaza kuye umuganga ukadurebira urubuga rukwiye icyo kimwe n'indi miryango yose ariko rero hari akamara agira ntere umugwiseni umugwiseni hari ibintu bisabwa kugira abantu bitoze ibyo bintu bisabwa rero twasanze turabona ko umenga harimo amananiza aho dusanga bamwe bamwe bavuye ku ntonde z'abitoza bivanye n'ibyo bintu basaba cyangwa rimwe na rimwe ugasanga administrateri kiyatira kubitanga kubera ko usanga bigoye kuboneka
urugero urugero
icyo cyari
duhe nk'urugero nk'ibyo uvuga binaniza abo bifuza kwiyandikisha
hari n'impapuro zimwe zimwe usanga zigoye dufate nk'uwakara ndi no mu cyaho tugasanga mbanza kuzituma ibujumbura zikamara iminsi zitarashikira kandi n'ikiringo seni nayo yatanze ari gito cyo kudepoza ayo madosiye y'abifuza kujya ku ntonde z'abitoza icyo rero ni akamuntu y'umugwi seni
nibaza ko icyo kibazo n'abahagarariye imigambwe bigeze kukivuganaho na seni bavuga ko hari bimwe mu byangombwa cyane ibisabwa byerekana ko umuntu nta byaha afite bagomba kujya gushakira ibujumbura kandi bigoye kuri bamwe
usanga ako ni akamuvuremante ye cyane ndasabye ishyigikirwe n'icyo kintu gishyiremo ntakigoro kaboneka kugira ngo natwe bitworohere sino udusanga umenga seni yashatse kudutega usange imiryango imwe iri cyata umwikomo kuri seni zivuye kw'izo bintu zisabwe
kandi mu Burundi andi makuru arimo kuvayo nuko Gaston Sindimwo uyu ni vice perezida wa mbere w'igihugu yatowe n'ishyaka Iprona kuzitoza amatora y'uyu mwaka nawe
ego cyane agiye kwemezwa bagiye kumwemeza hanyuma andi makuru amakuru mbona aro
yego komeza
aha mbona aracyankuzo turafise inyuze ikibazo kijyanye n'ibarabara rya komine Gisagara na Cyankuzo ririmo ibinogo byinshi cyane nacyo nyine iki kintu kiratwegeje umutima uhagaze bivanye no igihe cyo tuzobwira amakampanye ibitarizo tugora gushaka umwe byo makomine amwamwe
ibyo muza ari byo mushyira ku isonga mu byo muzasaba abakandida kugira ngo nibatorwa bazabikemure ndagushimiye cyane Jean-Luc aho ngawe cyankuzo udusuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika ndabizi ko benshi batatwumva ariko turabazirikana kandi turabakunda ugire weekend nziza
Ego cyane murakoze
yego radio ijwi rya Amerika kuri telefone mfite Jean-Luc Wirwe neza Jean-Luc uranyu
yego ndakumva
indera bite
indera tumeze neza imvura ni nyinshi cyane
ndumva isa nkaho irimo kugubu ngubu
imvura irahari nyinshi cyane rwose hano ku mufuyu urabye imvura imwe yatemba ku misozi. Hano rero ubwo ngubwo wenda icyo navuga nshaka kugushyikiriza kuri uyu munsi.
Yego.
Nagira ngo wenda nkibaruza akantu gatoya, urabona twese twumva VOA.
Yego.
Kandi tubona wenda amaradiyo yandi se cyangwa yaba mpuzamahanga se cyangwa n'andi asanzwe akora, tubona menshi abeshejweho no kwamamaza. Nanjye nkibaza nti ese ko ntari numva wenda VOA yamamariza wenda sosiyete runaka, yaba ikora ite, yaba yarashyizweho hagamije iki se, abakozi bayo babahembwa dute, uwo mushinga wayo wabona ute, yene nk'akabazo nakwibariza uko njyewe ni radiyo dukurikirana cyane umunsi ku munsi, urugebya ni ibintu cyane. Ushobora no gusanga nk'aho mu Rwanda uri nko mu maradiyo atatu, mu maradiyo atatu ya mbere wenda yumva n'abantu benshi.
Ijwi rya Amerika ryashyizweho n'itegeko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bije Ijwi rya Amerika ikoresha iva muri leta ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yashyizweho kugira ngo igerageze gusakaza amakuru hirya no hino ku isi, cyane cyane ubwo yashingwaga intego yari ukugira ngo igeze amakuru y'imvaho kandi atabogamye mu bihugu byinshi ku isi, aho wasangaga ibyo bihugu hari ikibazo cy'ubwisanzure bw'itangazamakuru. Zalongo, ndibaza ko ngusubize mu magambo make cyane.
Ndimo nabyumva. Ariko wenda nko kunsobanurira wenda mu magambo make yako cyangwa incamake, ntabwo byabihagije wenda ku buryo naba nsobanukiwe. Nigeze kuvugana na Mutagoma aza kuza kumbwira ko hari igihe baba bakuza kubiteguraho ikiganiro, noneho ambwira ko wenda nibura buri wese wumva ashaka kugira ikibazo ayibazaho wenda ko yazasobanukirwa, noneho bigatuma tubasha kuyisobanukirwa neza, noneho tukayikurikirana tuyizi neza uburyo yabayeho n'inzira byaciye.
Bimaze hafi imyaka irenga mirongo irindwi ishinzwe icyicaro cyacu kiri hano i Washington DC, ariko tukaba dukora mu ndimi zitandukanye ku buryo dufite hafi indimi zirenga 45, bivuze ko Ijwi rya Amerika rigera hafi ku bantu miliyoni 250 mu cyumweru. Urumva ko ni ikigo kinini gifite abakozi benshi, nkuko nari mbivuze bije ituma radiyo Ijwi rya Amerika ikora tuyikura muri Leta Zunze Ubumwe za muri guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Murakoze cyane wenda kubwo busobanuro bukeya mumpaye,
ariko nanone ugiye no kuri Google nibaza ko wahakura amakuru menshi, cyangwa se ugasura urubuga rw'Ijwi rya Amerika mu cyongereza voanews.com, hari byinshi wamenya ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane wenda akandi kantu navugaho nakantu wenda kerekeranye n'umubano hagati ya Leta y'u Rwanda yenda na Uganda, urabona wenda ni ibintu birimo gucangacanga cyane umunsi umwe kumva wagenda mu nzira ngo biyunzenge imipaka ngo yafunguwe, umuntu akavuga ati reka numve amakuru wakumva kuri radiyo, ukumva ntabwo wenda byari byasomwe neza, tukibaza tuti se ko abaturage nimba bavuga bati dufite ibibazo by'uko imipaka izafungurwa, tukaba tukavuga tuti ikibazo ni imipaka, cyangwa se wenda ese twavuga ngo Uganda niyo yari itunze u Rwanda, cyangwa se wenda u Rwanda ubwarwo rurihagije, akaba ari ikintu twavuga ukumva abaturage wenda Rwanda nk'ubu nko muri iyi minsi wenda mu gihugu haragaragara ibiciro bihanitse cyane ariko wenda twavuga nk'umuceri akawunga ko karakabije ntabwo kigeze kagera ku mafaranga 800, ukavuga tuti se ibiciro kuba bihanitse birimo guhenda cyane byaba wenda ari korodoro zaturukaga mu gihugu cya Uganda, cyane se wenda korodoro zitavuye mu gihugu cya Uganda n'ahandi zabasha guturuka hirya no hino, cyangwa se wenda ibindi bihugu byabifite imisoro myinshi yo ku rwego rwo hejuru, nabyo ugasanga ni ibintu twibazaho cyane, ukumva nizo nkuru zirwa zivugwa wajya kugura ikintu wenda umuri gasirika se cyangwa wenda nk'ahantu runaka ukumva barabuze ngo yewe imana ngizatuye bari renga tuzabone nifata bayifunguye kuko ibazo tukise niho ibyo biribwa byose niho biva bakufunganira ibintu birimo kugucanga cyane kandi tubona ibintu ku isoko biriho rwose ibintu ntibibura ku isoko ariko ugasanga birahenze cyane
ibyo ni ibibazo abantu benshi bibaza natwe iyo tubonye umwanya tukavugana n'abayobozi mu Rwanda tugerageza kubibabaza ari kuribuka ko perezida w'u Rwanda ejo bundi ubwo yahuraga n'abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda yababwiye ko ikibazo atari umupaka ahubwo ko leta ya Uganda ikomeje gushyigikira abarwanya leta y'u Rwanda avuga ko icyo kibazo nigikemuka imipaka izahita ifunguka ako kanya ubwo rero reka twitege ko mu biganiro bazagirana kuko yavuze ko bateganya kuzongera guhura na Perezida Museveni mu gihugu cya Angola ndetse bazanahura mu nama y'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba twibaze ko cyangwa se dutegereze turebe ikizava muri ibyo biganiro
bakazaza kutuganira ku mupira wacu
icyo kibazo ndakizirikana kandi tuzagerageza tubashake urakoze cyane za long
yama urakoze cyane witeka witeka hano ndarakuba tubumva
urakoze radijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Nizeyimana wiriwe
mero neza ijwi rya Amerika
uri hehe
ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Nyarugenge
icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi
icyo nifuza kubagezaho uyu munsi turaza kugaruka ku munsi uyu munsi twijije w'intwari ku nshuro ya 26 mu Rwanda bunisanganyamatsiko y'umwaka yagiraga ati agaciro mu Banyarwanda ubutwari bwacu nk'uko umuvandimwe nyine yaje kubivuga ubu ngubu hari imikino yari yarateguwe ku makipe ane ariyo APR Polisi hanyuma Kiyovu na Mukura kugira ngo hakatanire icyo gikombe cy'intwari kiba buri mwaka yabigarutse bavuga yuko nyine kuri uyu munota Kiyovu iri guhura na APR ariko mbere hahuye Polisi na Mukura aho Polisi yaje kunyagira Mukura ibitego bine byose ku gitego kimwe
ubwo bahataniraga umwanya wa gatatu
oya ntabwo ari umwanya wa gatatu ubundi ni uguteranya amanota hanyuma bakaza kureba ikipe yagize amanota menshi yakabaye kwa igikombe ni ukuvuga ko biraza kumenyekana ku mukino wa APR na Kiyovu urangije hanyuma tukaza kugaruka no kuri Miss Rwanda ni wa mukobwa nyine w'ubuhiga abandi ubwiza mu Rwanda uwo muhango ukaba uri kubera mu hasanzwe habera exposition igikondo ni abakobwa bageza kuri 54 baturanyije mu gihugu hose mu ntara kwa Renye ndetse no muri Kigali uyu munsi rero muri mugoro bakaba baza gusigara abakobwa 20 bazakomereza umwiherero mu Bugesera hanyuma Miss Rwanda 2022 akazaterwa ku wa 22 ejo ku kwezi
Nizeyimana ndagushimiye cyane kuri ayo makuru utugejeho
ntararangiza naza kugaruka no kuri kinyaga gaturika muzi ko gushize kwa kane hari umuvandimwe wavuze yuko hari paruwasi ya Gikombe itumye mutagatifu paroti yari yatashe inyubako yayo yari yaguye n'uyu munsi muri paruwasi ya Nyagatare ni paradiyoseze mu Mutara naho hatashwe diyoseze y'abadominikani ndetse n'umukozi kwa kabiri kiriziya ikomeza kwiyubaka muri diyoseze ya Ruhengere ku itariki ya 14/12 hakaba haratashwe kiriziya yaturutse kuri paruwasi ya Busogo ikaba ari paruwasi ya Murama ubwo Ruhengere rero ikaba yaragize paruwasi 10 nayo makuru nari mbafite yo mu Rwanda
Nizeyimana ndagushimiye cyane kandi uyatanga nk'umunyamakuru nyawe koko urakoze cyane kandi ugire wikendi nziza
murakoze cyane namwe
yego radijwi rya Amerika kuri telefoni dufite na Inosa wiriwe Inosa uranyumva
yego ndavumva
uri hehe
ndavumva ndamu gukumbura mu bundi mu kamyoshi
na mahoro
yego na mahoro tashimira kuri kimvura ya kuri ya matiri n'ibintu hano mu kamyoshi
aho no kwihangana
hama hari kintu nagenzuka ati ibintu cyerekeye ibiciro ku isoko nk'isukari twahora tubigura ijana na 12 bigafite ijana na 40 isukari sinzi ngene cyakozwe bagacara ikipa mu kintu isukari kacitirinda hamwe n'ikibazo cyerekeye amasoshe matomato ntitubona ngene tugiye kugira kandi tubona amasoshe asohoka niyo kubaza tuzi ko amasoshe asohoka hano no ku kwezi tukatubana yari atanguye gukena patrazana nene nzo yasigiranye ubona cyeko inkabadanda gatuje cyo kugira cyo kizotekera mu minsi kare bigende bitehe ko batarakereka igice cyo kureresha
ngo ni ibibazo byo gukurikirana hanyuma tuzagerageza natwe dusabe abaduha makuru mu Burundi yashakishe twumve aho uko icyo kibazo kifashe ndagushimiye cyane Inosa
Ndagushimiye
Amerika kuri telefone dufite na Samuel Wirwe Samuel Wirwe Samuel Ranyuva Samuel Ranyuva
Jabara njabara jabura
Jabara
familia tuwa sabura
Jabara
Yesu ikonso karawe
Jabara
Uga shika
Jabara
Tete na mbondi foundation Tete foundation Jibari womu intimidation Intimidation Baku sazo kurete Baku sazo kerete Baku sazo njite Bari wange kurete
Radio Ijwi rya Amerika ikigano ni muri sanga ni kuwa gatandatu umunsi twahariye mwebwe kugira ngo mutugezeho amakuru yaho mutuye bivugwa mu makaritsiye yanyu ndetse mukajya n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose kuri telefoni mfite ni Sabwa wirwe neza
Radio Ijwi rya Amerika
Yego uri hehe
amazina yanjye nitwa Nisabwa Abdul Saif ndi mu Rwanda I Kigali mu karere ka Gasabo. Reka nangire nshimira Radio Ijwi rya Amerika ku makuru muba mwabashije kutugezaho.
Urakoze.
Kuko biradufasha cyane. Inaha duherutse guhura n'ikiza cy'imvura cya yaraguye imiceri irarengerwa mu gishanga. Ariko amazi arimo kugabanyuka n'ubu tuvugana imvura irimo iragwa
nanone ni nyinshi cyane
ntabwo ari nyinshi cyane ariko bitewe n'amazi agenda aturuka mu misozi hirya no hino abasha kuruhukira mu gishanga imiceri ikaba yabasha kwangirika ariko gahoro gahoro bigenda bikemuka ikintu nashakaga kuvuga urebye ku biciro by'ibiribwa ku isoko ry'u Rwanda ni igiciro kirahanitse cyane nk'ubu ikintu twari tumenyereye buri muturage wese yabaga yifite amafaranga nka make ariko akarara ariye ikintu cyerekeye ubugari nabwo buri guhenda ubu ngubu ikiro twagifatiraga 300 ariko ubu ikiro gifite ku mafaranga 400 ibirayi byo nakatavugirwa birarya umugabo bigasiba undi ikiro ni amafaranga 300 akawunga ko bamwe tumaze kukwibagirwa kuko udafite inote y'igihumbi ntabwo wabasha kwigondera ikiro cya kawunga turasaba rero ibishoboka byose yuko bagira ikintu bakora ibintu bikagabanyuka rwose ibiciro bikamanuka kuko abaturage turimo turaharenganira cyane
urakoze ntabwo kuri ayo makuru tugezeho aho ngaho mu karere ka Gasabo kandi ukomeza ugira ubukeneziza
urakoze cyane radio ijwi rya Amerika turabakunda cyane
natwe turabakunda radio ijwi rya Amerika kuri telefone dufite na Steve wirwe neza
mwirwe neza radio ijwi rya Amerika
guri hehe
ndi hano Kigali Kibagabaga ariko ndi umurundi
uri umurundi
ego
icyo wifuza kutugezaho n'icyo uyu munsi
ayo munsi kine nifuza kubagezaho nuko imvura mbona imaze iminsi kabisa itabyoroshye hano Kigali nubwo tuvuga n'imvura ikaba iri mwiragwa kabisa nkuko nibo itabyoroheje hanyuma ikintu nifuza kubaza gatoya ku bijyanye n'ujya mukandida wa CNDD-FDD mu Burundi mba ndi kubona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye bari kuvuga ngo baramukeje ngo azayobore nk'uko undi yayoboye kandi ikigaragara undi uko yayoboye mu bisanzwe ni ibintu bigaragarira buri wese ko atayoboye neza nubwo bamwe na bamwe babishima
ubwo hari ababibona ukundi
harayibona ukundi ariko ndaze nk'impunzi z'abarundi ziri hanze y'igihugu ntibigaragara ko ari neza kuko hano hari ibihumbi birenga nka 60 biri mu Rwanda impunzi gusa urumva ko ntibiba byoroshye
yego
hanyuma tukabaza tuti ese wowe wagiye kumusimbura nayobora nkawe agahunga abandi barundi nkabo igihugu kizaba kimeze neza gute nje mbona kabisa twose imana ikagirira neza igihugu cyacu ikazaduha ububasha kutuyobora neza mu Burundi ego hanyuma dushimiye ibyo Amerika kuko muduha amakuru meza turakeneye ibiganiro zanyu mujye muduha nkatwe abaturage tukagira icyo dushikirije
nagushimiye cyane Steve kandi ibyo bibazo wibaza kuri uwo mukandida wa CNDD-FDD umunsi twagize amahirwe yo kuvugana nawe natwe tuzabimubaza ugire wikeneze
ego ni kuri mwamukoze mudutumiriye tukagira ibyo tumubaza mwakoze
tuzabigerageza
aho murakoze cyane mugire umugisha radio ijya
nawe radio ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite na Butoyi wiriwe Butoyi uranyumva Butoyi ndibaza ko ari mu rusaku tutamwumva neza reka dufate Ntezimana wiriwe
ndirwe mamwiriwe neza kuri ijwi rya Amerika
yego nawe
natwe hano i Kigali mu Rwanda twiriwe neza turashima Imana
okay icyo wifuza kutugezaho ni iki
icyo nifuza kubagezaho ni uko uyu munsi twizihije umunsi mukuru w'intwari intwari zitangiye igihugu intwari zarwaniye igihugu ndetse ubu kikaba kiri ku murongo uyu munsi rero nyakubahwa perezida wa repubulika akaba yashyize indabyo hariya ku rwibutso rw'igicumbi cy'intwari hariya kuri stade i Remera ibiganiro bikaba byakomereje mu midugudu hirya no hino mu gihugu
ubwo ntibyagoranye kubera imvura
imvura yakomeje kurwa cyane rwose urabona ko byagoranye wenda abahuye mu gitondo wenda babashije kuba bateranye bakagira inama ariko ababikoze nyuma ya saa sita rwose byabagoye cyane rero karame
yego komeza
ubwo rero ndakomeza gushimira buri munyarwanda wese ukomeje kwitangira igihugu turashimira ingabo na polisi z'igihugu cyacu ndetse n'abashinzwe umutekano bose hirya no hino rwose ni igikorwa cyiza bakomeje kwereka abanyarwanda turi umutekano mwiza kandi twishimiye umuturage abayeho neza kubera umutekano iyo nta mutekano hari nta buzima ntabwo twabona ubuzima tudafite umutekano
urakoze Ntezimana nawe ukomeza ugira wikendi nziza ndagushimiye
murakoze cyane namwe ndabashimiye ku ijwi rya Amerika
Move for me, oh yeah, sexy bum bum. Bend your waist, make a feel a ring time. Boy, me, I like you when you do that, I get some. me do. Take it easy, you go pick my bone. I go rock your body when you enter my zone.
Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya kare uyu munsi nkuko maze kubimenyera ari wa munsi twahariye mwebwe kugira ngo mutugezeho amakuru avugwa aho mutuye cyangwa se mugira icyo muvuga ku makuru tuba twabagejeho icyumweru cyose. Kuri telefone mfite Moise wiriwe
Eric.
Uriyehe?
Halo.
Uriyehe Moise?
Ndi mu murenge wa Kaniga mu karere ka Gicumbi.
Namahoro.
Namahoro cyise mwebwe.
Turaho. Icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi?
Ah, icyo nifuza kubagezaho. Nuko imvura imereye nabi muri iyi minsi kabisa. Kugeza n'aya masaha iracyaza kubeshwa.
No kwihangana gusa mukirinda kujya ahantu hari imyuzure cyangwa se ahashobora kugwa inkango.
Kanda ni makuru mfite. Nuko twegeye umupaka wa Uganda. Kandi baturije kujya i Uganda. Ariko abaturage nabo barimo kubyumva aho barimo kunyura mu mihanda itandukanye bakigira mu Uganda. Abo ngabo bafashe bakabafata bakabajyana kubafunga.
Abajyayo baba bagiye mu biki?
Abagiye mu bintu n'ubucuruzi. Ariko bya magendo. Ntabwo bajyayo genuwe n'amategeko. Baza nyine bakabafata bakabajyana.
Ni ukubyitondera rero.
Yego.
Urakoze cyane Moise kuri ayo makuru duhaye kandi ugire weekend nziza.
Kandi ndabakunda cyane nawe.
Natwe turabagukunda. Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite na Emmanuel wiriwe.
Mwiriwe neza.
Uri hehe?
Nimerereye ku Kamonyi.
Na mahoro Kamonyi?
Ku Kamonyi na mahoro rwose.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi?
Icyo nifuza kubagezaho. Icyo nabasangiza ni uko dufite imvura nyinshi cyane.
Imvura byo birumvikana ko yaguye hirya no hino mu Rwanda ndetse no mu Burundi baravuga ko nabo bafite imvura nyinshi.
Ni nyinshi ariko ni ukubyakira. Ibindi nabageza ni uko umunsi w'intwari turi kuyitegura neza cyane.
Yego. Urakoze cyane Emmanuel kuri ayo makuru uduhaye na ugire weekend nziza.
Nawe murakoze cyane kandi turabakunda.
Natwe nuko.
You are romantic, romantic thing. Fanta fantastic. If I see you do reporting, the chibiriti, wapoleza mutima. Nikuma vivya mukwano kwoza ngaka yembe. Wankuvisa utita. Let me fight in the wind. Ocho kala nyone mama roda. Baby ziba mchikuwa kaza na kaka. Nikuma vivya mukwano kwoza. Koma ombulide, oga sento nyonya. Wano mubikunda jeni, wali wachibuza, wano sana kosendi. City boy baby baby, can they feel it? Simane kude kushua, kumye kumye baby nuko kude kushua. Oli kushua, shua, shua, oli kushua, kumye kumye. Simane kude kushua, kumye kumye baby nuko kude kushua. Oli kushua, shua, shua, oli kushua. Nengu jaga kuizani, niyajima nende vipimo vya weda. Jango mbole kwa mazaji, you are romantic, romantic. Fun, you are fantastic, yeah. Epati mudu reporting, tuitevo kusomele tukune coaching. Mbwe wabambo nyumira wapote kosa hivi, laba na sana mbu waiti. Baby nafuga pote kosa hivi, ning 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 ning. Simanyo kude kusua, kumye kunu.
Radio Ijwi rya Amerika, ikiganiro ni muri sanga muri studio ya karindwi Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema kuri telefone. Mfite Louis, wiriwe neza?
Wiriwe Edi Rwema.
Uri hehe?
Ndi mu Kirundo mu Burundi.
Namahoro?
Ego namahoro.
Mwebwe mu Kirundo muratwumva nta kibazo?
Ego turabumva neza neza.
Ne, ariko no kujya mu byitondera kuko ngo hari abafungwa bazira ko bumva ijwi rya Amerika.
Yego turabizi.
Yego. Icyo wifuza kutugezaho ni iki?
Nifuza kwagitaho nuko imvura twedufite akamvura guhera mu masaha indwi. O nyine karimo karahashora kagutega ate. Eriki ndi nuko nyine turimo turitegura amatora.
Urakoze cyane Louis kuri ayo makuru duhaye kandi udusuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika aho ngaho mu Kirundo.
Ego natwe ngaha mu Kirundo bose barabakunda, barabakunda.
Urakoze cyane. Ugiye weekend nziza?
Ego kuri twese.
Radio Ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite na Delphine, wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Ndi Masisi muri DRC.
Namahoro Masisi.
Ndi Masisi turikumva nta kibazo.
Yego, uratwumva?
Ndi kubumva neza.
Yego, ariko Masisi icyo nshaka kukubaza, mujya mwumva Ijwi rya Amerika?
Tujumva dukoresheje interineti.
Okay. Wifuzaga kutugezaho iki uyu munsi aho ngaho makuru ki aho ngaho Masisi?
Amakuru ari nuko umuhanda guva Masisi guja Goma gwangiritse ejo y'imvura imaze iminsi ine irimo iragwa. Dukunguruza imodoka ziri kugera Goma zose zaheze mu nzira ziri umuhanda muri gwa Kisenwawe.
Ubusanzwe ni wo muhanda wonyine abantu bakoresha kugira ngo bagere Goma?
Hari mu muhanda abantu bakoreshaga ariko bahari bise kubera imvura imaze iminsi ine. Hakaba hari n'amakuru g'abantu bapfiriye mu birombe ahitwa Rubaya.
Rubaya abantu bangahe?
Abari gushika muri batandatu.
Ni amakuru ababaje.
Arababaje.
Delphe, ndagushimiye cyane kuri ayo makuru uduhaye. Aya ngaya ya Rubaya turagerageza tuyakurikirane twumve uko byifashe.
Sawa, nta kibazo, muze neza.
Ugire weekend nziza.
Sawa.
Kuri telefoni dufite na Kamanzi, wiriwe? Uriehe.
Igoma muri Norki.
Namahoro.
Amahoro.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki? Ni makuru cyavugwa aho ngaho Igoma.
Masara fuko hariya nuko akiri ishimutwa ry'abantu cyane n'izo ngiri.
Ishimutwa?
Y'abantu.
Abo bantu mwamuzi yaba bashimuta naho abajyana?
Ntabwo tumenya bari bo nuko baza bagafata abantu bakabajyana mu ishyamba. Nyuma bagahamagara kuri telefoni baba amafaranga kugira bari kure baba.
Abo ababikora ntago muramenya bariho.
Oya nitramenya bariho kuko nta n'umwe urafatwa ngo amenyekane uwo ari we.
Urakoze cyane kuri ayo makuru, turagerageza natwe turebe niba twayabonera gihamya cyangwa se tumenye ababikora hanyuma tuzabibageze. Ndagushimiye cyane kuri ayo makuru duhaye Kamanzi.
Murakoze nawe.
Weekend nziza.
Yo, Stanley, what's up with you, bro? We're living, man.
Not a lot to do, so.
Alright. Oh.
Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Nshuti mwari muduteza amatwi, aha niho dusoreje ikiganiro muri isanga cya none. Tubashimire kuba mwaduteza amatwi, ndetse dushimire n'abatanze amakuru hirya no hino. Dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Fatuma Alimasi Karala, wegeranyije iki kiganiro muri studio ya karindwi hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezereho mbararika amakuru avugwa mu karere mu kanya isa 12. Mugire umunsi mwiza.
C'est que t'as vu dans mon bon TV, bébé vieux qui me kiffe, la rue ça. Yeah, I'm a star, mommy. They got nothing on you, mommy. Elle non, rien sur toi, elle non, rien sur toi, tu m'en étoiles, mommy. Oh. Elle a fouillé dans mon iPhone, ce qu'elle a trouvé dans mon Snapchat, c'est le nom, elle le. No.